Gorri.
Cheza chakacha. Kama ni siku na mchana, mimi nilikupenda, ukanipa majukumu, kageuka kuwa sumu. Sababu sina pesa, ukaanza lalamika, mimi mtoto wa geto. Sokoni ni kununulie kikoi.
Moshe,
moshe, moshe, sheri, 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 sheri,
cheza, 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 usiku cheza. Bolingo bayaya, bolingo bayaya, bolingo bayaya, bolingo bayaya, aya aya. Cheza,
Godfrey Jaratel mwenyewe.
Cheza.
Shika kiuno hivi, twende.
Cheza.
Oh, sheri, 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 sheri,
songo lakini ni gharama, mie nalia, umasikini ndio chanzo cha kuniacha, lakini naomba Jalali anikumbuke, niwe kama wale waliobarikiwa.
Oh, sheri, 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 sheri.